akwiye ko mbitanga mu buhamyi isi yose ikabimenya igitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
imboni zanjye ziritwa isanzure ikubona ubuzima bwanjye nciye mu muntu ukomeye
You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, just you're my best friend You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, just you're my best friend
Urimbaruso ibyishimo ni wowe nziri yabise ko suko nakwiye guriye niko kuri mpagazeho
Uwamu ushobozi ku isi nakugabira ubutore kayobora mu buranga kuko ibyo bimuzi kamba Urimbaro imana kandi bubi birakwiye ko
Friend, you're my soulmate, it's just you, my best friend.
You're my best friend.